Tuzebe makuward mu industrial city division imbale olunaku olwaleero beekalakaasizza wakati w'okumala sabiiti bbiri nga tebalina masanyalaze kibagamba nti kikosezza emirimu gyabwe ebitagambika bano nno era beekalakaasizza wakati w'okuyisa ebipande ebiriko ebigambo ebivunirira ekitongole ekyamasanyalaze ki Uganda Electricity Distribution Company Limited olw'okulemererwa nate okutereeza transfoma yaabwe gye bagamba nti yavaako obuzibu obwo n'okutuusa kati nga tebalina masanyalaze ng'emirimu gyabwe mingi gikoseddwa ebitagambika bano nno bagamba nti singa kino tekikolebwako bunnambiro bwakweyongerayo n'ensonga zaabwe wakati w'okuba nti bizinensi zaabwe mwe bajja ensimbi nate ezibayimirizaawo.